chintu msajja cha muwendo eri kwerange mukirize bachara banange chintu ekikazi chekitufu chivugwa msajja katonda yatonda msajja namulunga musa mulina katonda ne sufali Namuana Sako Stoko. Sasina Fashion Maka, Ramu Venarina, Simono, Saja Pay. Tabuma Simina Kumufuna, Ositana, Bewo, and Kama to Aria Pania. Avalana Venda Pagama Kumawanga, Bafu Mini, Yarapi Mungu, Eva, Omosaja. Omukazi ne bwaba n'omusajja nga bavu aba wa kitiibwa kirabiro kya yeeyombekera bakyala bannanga omusajja kyabbeeyi ye drayiva afuka omushaala wamma baami baffe mwe muli babbeeyi mukama yabawazaako omuwendo omukazi ne bwaba muwavu nga nze saala afunna miromu Yaita basebo yagalangana Tulame seno kuchuka Omwikano kano vajja chikafuwe meso kulia pusi Nzao wenga binati Omsajja linafari ya kusinga kumuchara Chikirizo vachikare mchara mnage uya andame Aote walitibeti Omusajja yalina obuyinza olaba ne bwe kuba kumwana omusajja yasaba omukwano tubawe ekitiibwa kyabwe tukkiriza baami baffe omusajja yasajjalata alamula omukazi mukozi munju yafumba omusajja asigala musajja Omuchara no chalupa Chukiriza bami bafe Omusajja yasajjalata Alamula Omukazi mukozi munju Yafumba Omusajja sigala musajja Omuchara no chalupa Tukiriza bami bafe